Ngoma ya watoto ikeshi ya wakubwa inakesha. Muda umefika wamelala. Cheza kile chandali, leo tulali. Mwili ujumulike, nafsi jilisike. Cheza kama hivi.
Combination sound.
Kama hivi.
Yeah. My legendary.
Tupo. Show.
Wake up. Legendary Christian Bella Obama.
CBO.
Dancer my boss. Mabina my boss. Mabina my legendi. Mambongo my complicate. Toso bina.
Dancer my boss. Mabina my boss.
Hey.
Mabina my legendi. Mambongo my complicate. Toso bina.
Doze. Legendary King Kiba.
Yeah, baba.
Dancer my boss. Mabina my boss, mabina my legendi, mambongo my complicate, tozo bina.
Dansa my boss, mabina my boss, mabina my legendi, mambongo my complicate, tozo bina. Kama hivi.
Au bado wamelala.
Wamelala, sio mida yao. Ni ma legendary tu.